hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā kie nei ko hinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Ko whakahau hia e te kaunihira arohe o whakatāne tō rātau hia hia ki tētahi wāhi huarahi. He moe moe a ka tutuki ki te whare whakāturanga o te kōputu. Kia ora. Kai te whakaaro ake I te haumaru o te hāre o ngā tāngata I nā hoki ngā taraiwa, te reana te hāre, hikaikai ana te hāre. Ko whakahau hia e te kaunihira arohe o whakatāne tō rātau hia hia ki tētahi wāhi huarahi, arā te huarahi Thornton mai I te marae o Pua Wairua ki te piko e ki anei ko te Blueberry Curve. Ko te hia hia tonu ki te panoni I te tere o te hāere mai te kotahirau kiromita I a hāora ki te waru te kau kiromita I a hāora. I kōwhirihia tēnei e te komiti hanganga o te kaunihira arohe o whakatāne inanahinei, heoi e whakapāe ana hei te 2026 ka mana te whakatau nei, tai huāke kia taurimatia te mahere whakahāere a te kaunihira o whakatāne. Hei tā ramarua, nā tēnei hia hia ki te panoni I te tere o te hāere, o whakatahangia ngā mahere whakakaha, whakahaumanu I taua wāhi huarahi, pēnei te whakawhānui ake I te huarahi, te whakatū pakitara haumanu ki ngā taha o taua huarahi, te whakamāmārāne I te piko kai te wāhi o Blueberry. Ki te hui inanahi nei I kōrero hia anō te hia hia ki te whakahau I te mahere whakahāere I te tere o ngā waka ki te whānuitanga o te rohe o whakatāne heoi I noho tōtara wāhirua e tahi kai kaunihira ki tēnei. He moe moe a ka tutuki hei tēnei rāhoroi ki te whare whakāturanga I te kōputu a te whanga a toi. Ka tuwhera hia te whakāturanga moe moe a nā Nigel Brown ki te marea hei tēnei rāhoroi. O te ingoa moe moea I ahumai I ona mahara I aia e tamariki ana a pakeke hāre nei me te kaha āna ki te pohewa ki te moe moea. Hei tā Nigel Burrell kua rua ia e manawa rūana ki te āhua o te whakaaro o te pohewatanga o te tangata. Hei tā Burrell nā roto I ana moe moea I arake āna mahinga toi me te hāngai anō I ana moe moea ki te iho o tōna whakāturanga arā ko te whakapapa, arā ko te tuitui I tōna hononga ki te rātaha ōna ki rarotonga. Hei tā te ringa toi e manako ana ka rongo ngā kai tiro tiro ka pārā nei te whakāturanga ki te hunga pohewa, ki te hunga moe moea. Tuitui ia e ia te ao Māori, te ao taketake anō hoki ki āna mahinga toi. Kā tiake rā e ngā iwi koine anake ngā kuhinga kōrero o te waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei, kia ora.
Te māngai.